the page, or hello there, didn't translate quite so well. The top of the inside, the top of the page on the right hand side, there's a little phrase there. It's like an amen if you're used to the Christian tradition. It says, tūturu mai kia whakamaua kia tina, and people say tina, haukie e, huie, and that's what we're saying. Practice that, and we do that at the end of certain karakia, and you'll find out very quickly because it happens very early on. Tūturu mai kia whakamaua kia tina, tina. 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 Tina.
Kore pe nui, te kore pe roa, te takaro awa, te waimo te iawa, ko tau koroko, e pautaka are ki no roko. Mai e, mai e, mai te tingua, mai e, mai e, mai te kapito. I ara mai rā koe, ia whakahotu, niku ia whakahotu rā. Ko tau manua, ko tōku manua, ko tāne kairi hea. Tūturu mai kia whakamaua, kia tīnā, tīnā, haundi e, hui e, tāi e. Ka puta, ka mera, ka tua. Ko te kore ka hu mai ka pōtaki wā no ka pōtaki wā ka hu mai ka o katoa. Ka puta ki waho i rotu i tēnei au māramati, i na takata ki te whai au ki te au māramati, hei mauri ora.
Ti hei iri iri, ti hei nako nako ka tau ha whakatau ko te
waki i roka rā.
Ka tau ha whakatau ko te papa i raro nei. Ka tau ha whakatau ko te mātuku mai i raro tuka. Ko i āriku hea manawa pauro, tōko i āriku hea manawa paua. A kātina, kātina, te muri i huaiki, he pupu anō hoki, he wawau anō hoki. Tārewa tuki te rake, whanō, whanō, haramai te toki. Haumi e, kui e, tāeki e. Ka ruirui a e tātou tēnei wai hakara me te hai orai atu ka me poke atu takata a te rewa rara nei. I roka e tau i ko toko pore tapu a te mato a te tama a te wairua tapu ko te riteke i e te tika tanga a te nei mō rā nei. A tāpau tolu i ko a te e tāpu e tāpu. Te tere mai kia whaka maua kia tīna, tīna, tau.
Yeah.